Mu malala ebibiina binakewe birwanira eddembe ly'abakyala byagala gavumenti ejje entaamu by'okwongeza omusolo ku bintu eby'enjawulo omwaka gw'ebyensimbi ogujja kubanga gyakkosa naddala abakyala. Bino nga bikulembeddwa ki Forum for Women and Democracy FORD bagamba nti omusolo ogwa siringi 2 ku liita ya petroli ne diesel kyakwongeza bbeeyi y'entambula ey'emmere kw'ossa n'ey'obuweereza obulala era bawakanya omusolo oguteesebwa ogwa excise duty ku sukaali guve ku siringi 10 okutuuka ku 3 ku buli kiro kw'ossa okwongeza ogwa butto okuva ku siringi 4 okudda ku 5 buli liita nga bagamba kyakkosa ensaasaanya mu maka kw'ossa eri abaddukanya bizinensi eziri mu by'emmere ate ng'ezisinga ziddukanyizibwa bakyala.